can she chane Satana ngota Ari kimba wasizawe Ziruta dose Dore ndaje wese Ndaje umgiri chushaka Fukami mbere yawe Uraho Mwazi Oh, ntindi chaha Sindi mwazi Oh, ntindi chaha Kenshi chane nergu kora Gazaza Mumba na kwize amfite Joro rikabari rerire Umba na diringiro namba Ariko mu mateka Yawe mana Niwigeze utererana nawe Mu bigwi byawe Wahoranye nabawe Oh, sinzigera nshikintege Oh, nzaguma mu bikari byawe Oh, mana, 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 mana we Oh, mana, 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 mana we Mana, dore ndaje wese Ndaje umgiri icyo ushaka Tukamye imbere yawe Uraho, uraho Sindi mwazi Oh, ntindi chaha Sindi mwazi Oh, ntindi chaha Ndaje wese Ndaje umgiri icyo ushaka Tukamye imbere yawe Uraho, uraho Sindi mwazi